Chigambo chitono nyo Ntinsonywa Chimpimpi na ichamanyi Yogera siwulide Ebigambo lya byachi Okwenenya si kya buswavu kya muwendo Wetolola lwachi odeno deri Jiro yogere sonyiwo chikulinze Ndi wano kulinze oyogere Jiro yogere echisonyiwo chikulinze
Sabone tondere omukwano gugume Onumya nnyo nawe mulungi Bubadde nnyo nga nkulowoozaako Komawo nzuuno nzuuno Sabone tondere omukwano gugume
Leave your ego and your pride out my door. Oh, baby, you know you hurt me so bad. I miss you so, but I won't stand for your lies. Why do you wanna break a happy home? Uwa mabachi, etobo zidira zewa Bosobya, igawa kwene nya Omusinji kwobu tukufu, mge mazima Bisango uo akwagala oh. Echibichi vamu, chibichi nacho Bambi Sigwa Ndi wanunkulinze Oyogere Bambi iga owe sigwa
Sabo netondere
Netondera
Omukwano gugume
Gugume bambi
Onumya nnyo nawe mulungi Ubadde nnyo Nga nkulowoozaako
Oh,
oh, oh.